nchire kachikende kabampito mutami vuti bino byonjogera osanga myogeza mwenge one yali mubuli chenali netaga mutufu na chizula muye omukwano banda gasigwa bukusa buli kirungi kisanira ye katonda yandi banga yakuba pulani ngosanga ndifira buye atoba lwesimula byendwala nomukwata konyiga bwekisuka konkaba nkale kambiteke mwesala sigazono nga lasti yange emikwano najigoba ono ye lasti yange awona bakowa olwebigambo byabwe ono yampesa nywa nti mumutima gwange kyova olaba mwita lasti yange sisobola kusasula mukana kadde ngana kaba ngana daga banonya motofa mfumbira kabuli gwengeza ko bwenti yeisanga muyaye nanti bagala nsimbi omulala kwagala lwalinya kale nakuwa chinze gwe yanjagala nga sina yadda kantu sometimes make me cry olwesanyu eringi olusi ntulawo nenewunya ningamba ddala nzani ayagala omulungi abasinga kwenjiwa kamata nenganywa ateekolako kweyonoona ate era sigala ng'abalebya mu nzikiza myasanga ttaala yansubiza mbutali nkyawa o mama ze yansubiza mbutali nkyawa sigazza ono nga lasiti yange emikwano najigoba ono ye lasiti yange awona bakowa olwebigambo byabwe ono yampesa nywa nti mumutima gwange kyova olaba mwita lasiti yange naye katonda nakukola ki okukola kati bakabumbo n'omwana wafesifika tomusindika kunsajja mbonyebonye kati sina security ya mukuma kuba basajja bamusiyasiya omulimu gyakolera olira mune kibozi kibeera kimusumbuwa kansabe kweriso ddene yatonda n'omuntu ankwatireko tubere babiri twagalane eriiso nakajonjo ekirungi tawulira ŋŋambo ne walaba ekimunyiiza era ŋŋamba ate era amanyi okufumba yansuubiza sirirya yakaveera yaŋŋamba atafa ku mbeera kirima edda kirimala ne kibeera yaŋŋamba atafa ku mbeera kirima edda kirimala ne kibeera sigazza ono nga lasiti yange emikwano najigoba ono ye lasiti yange awonna bakowa olw'ebigambo byabwe ono yampa essanyu anti mu mutima gwange kyova olaba mwita lasiti yange.